obuwanguzi mukwano buva mu ttuuyo muyogeyoge nga bwe musakaanya.
Halleluya, halleluya, kiwedde. Halleluya, halleluya, owangudde. Yimba n'essanyu by'akoze bikulu, abadde Mukama w'obuwanguzi akuwadde. Olw'essanyu ze tonenya kubiina, congratulations.
Congratulations.